spin. Uchesi you wako, tabia yako, mi umeni wetu. Uchundu wako, kujali wako, mimi mate.
M.I.J. on the beat.